lava ezinga funi wena evula umlomo wakho ufaka ipapa lakho evula umlomo wakho ufaka inyama yakho ungakhulumi indaba uqabanisa abantu uma uthanda futhi ufaka amachishi amagwinya wona uwashiya uwashiya.